yande joni tan min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnalle mon sembe habaruji men hande fu dartana ni hono ko waddana gallure ñame ko watta sogeji sappo e go won ko nawni kenyam noni jangobe lekkol hembertata wala won ko nanga are e kulantarje kewdo won ko bonna en paman no dum wardi e lay habaruji di duubi di ni enna ko biyeteda mala bagale jangano do enna gallu nyemey o wara o mayena du e wakati le koli murtino sapoleur avril nenno ne kaydu kondan hono on syndicat mabbe no tokkiti lawol ko wata ko tay faama lamdi dow mayde makko ne yawtare men pinne studio kalango hande rahilatu sumana kany won ko yey waddano en yawtarnde dartina filla fondugol cukkabe jangobe lekkoluji mawdi leede men en gonde le yimo wa ne wonno dum woni no yarta e burdugol wadayi kany won yawtarnde non wontiri fa wara jondu konda ni ono min suman amado ko jangata habaruji di en puddirandu konda go fu hara hippitere wande ton endang hono fa wara jondu hanke nonni difa dundu konda milama himbe ben en himbe boko haram non ka en won ko ngari e jamaku hippiti gendarmerie mo difa on endang non endang du ama nden ne kay ni dum wadi du konda war hor don sabu wadi ko watto fa wara jondu konda ni hono gendarmabe dido hono ko yey maayo kanyu e fahannen kambe ɓe du warɓe ɗiɗo mabɓe won ko maayi non ni fahanne du konna ɓe kolli wiide ke himɓe jeydu nawneke nawniɓe du konna fuu wakkati mo fa wara joni hono ɓe nanguno himɓe koreji gendarme goto ton endan nden wona ko tewtol himɓe ɓen endan fa sottine waɗi ko fa wara joni du woɓɓe du konnan barmi hen endan maayi hen enda kotta himɓe nayo won ko barmi ɓen du konnan hisama gendarme goto nata hen endan ele nangaɓe du konnan goto mumen kano wonɓe keɓama ɓe cottinama ele kabaruji goti ɗi goɗɗi du konnan haali haala wiide ke hono acti Niger noni holli wiide ke hon ɗum ɗo ko waɗi nden non wonno ko fa hande hono himɓe heɓa sottina ɗum du konnan tawama ɓe to no sigilino fa waɗa golle ɗayɗe sanne nden ne kayni fa bo o waɗi wooɗi noni ono ton endam commune mo makalondi wona département mo torodi région mo tilabir do wono bibbe leydi Niger gonno jowa Burkina kanyo himbe Burkina no jowa leydi Burkina no garno natan tafa du worde don en dum du konna ni wonno ko fawara jori ni maire didabo mo makalondi mbieten on tani teli gaba halni min do challal no dum woni yara
nokkuje ɗiɗi noon hedde keerol caka leydi Niger e Burkina Faso daabuwante yimɓe leydi Niger no yehuɓe jooɗowi ton Burkina Faso waɗan hannden duuɓi laso de ɓuray noon ladde ɓaleere hannden toon bomɓe ɓen ngari koɗi no woni no waɗa nder cakantaraaje ɗen du waddi ko yimɓe ɓe garti min gi'iiɓe iɓe gara amma min kalday he maɓɓe gina ngam anndude ko saabi gaɗa mum kadi min mbi'a yimɓe woygu e tatogo ɓiɓɓe leydi Burkina Faso noon worɓe rewɓe e cukaaɓe warɓe jooɗi booni takkol keerol leydi Niger e Burkina Faso to nder commune Makalandi nder lokkoliiji ɗin ɓe goni iɓe jooɗi hannde
altinere nde wiyama ko hotto himɓe hembere capantato e jeɗɗo laati wasannoɓe kangeji to enen jaadoɗo sefa muɗum nanganoɓe duno ɓen ɗon wonno ko fawarjo yettina agadés altinere nde yerno mbirɗen nenne ne kaydu konna koɓe gadda ɗon enna ni hono wiyama sogue leydi Niger kaymo ko nangoɓe ittoyɓe ton nenne ɓe jarama du konna nokku to fa hande hono himɓe riwoyteɓe leyɗe goɗon hono warto werne fadde mumen horrede kamɓe du konna to wontoɓe padda tafon fadde mabɓe yo fede yerno bandi min tawaɗo agadés anise karimu halnirimi ele habaruji ɗini fa wara joni ni ɗo enna studio kalangu no tawa du kondan gayka to himɓe ɓottoto leydi na mbiyandu loope kañum wonko ye samoyedu sukaɓe gon sukaɓe rewɓe ɗiɗon famarɓe ɓurta duuɓi sappo e ɗiɗiɗi kañum wonko ma ele gayka kan woddu fa hannden woɓɓe mabɓe tato woɓɓe du kondan barmi ɗum du konda ɓe jannon gam batte fa ɓe itta hono loope ɗen enna ko gayka sami dow mabɓe ɗum wonno ko fa hannde ni hono wuuro gondu wonana hadde konni konni du konna kiloji sappo ndenne ne kadi on neɗɗo goto cawirteɗo jiyatto enɗan konni kandu woni ko haalani bandi min Asumana Moussa
cukaɓe rewɓe jeyono jeeyi ɓottoyde loopal dow ɗiɗo ɓen gayka kan saami ɗiɗo ɓen fuu du maayi ɗiɗo gom du nawni sanne faa ɓe anndana ko e maɓɓe ɓe jarama loktorore amma mi nani ɓe bi'i iɓe jetti Allah joyoɓe maɓɓe on kankay no barmi non seɗɗa mayde sukaɓe rewɓe ɗiɗo ɓeydu adi hakkilloji himɓe wurgon sanne seyni Allah waddana ɓe ko yirno
o wonno garba yahaya ndenene kay ko seyeno e ndammoto e nabbirnin konni noni fawar jondu konda ni ele habaruji no tawa du konda ko watto hono sogeji habbinibe sappo e go kayen woni ko barmina noni fawar jondu konda hono kulle kewdu konda woni ko boni an dum du konda tawa mobilaji tawa du konda kulle jeyaade dum wadena kenya dum na gallu nyeme wakati mo fawar jondu konda ni hono jangobe lekkol burti wadi holli metorgal mu en der mabbe du konda chapan en jena en jeddo funangama dum wonno ko gouverneur region mo nyeme mbitir Isaka Hassan Karanta tabintini subako wakari mo jalla marema kenda landi mo dum wardi kenya.
Dans nos rangs, nous avons
11 der wattabe riwo tukabe be police be jeegom garde national be nayo e gendarme goto nawni loreji mabbe joyi bonna lore diam merigom dondorgal mu yeso fusama loreji fedde UNICEF idi kan en du dondordem e yesoje pusa no wodi himbe warbe bi jobe gal loreji mu en pusama bonnama himbe be no nayo tukabe jangobe la soji nayo e sapu e jeddo min nangi ibe tawa tonto police be gambe jamtine dum fama denga dum anda no be gatti
de les déférer
non wontiri fawar joni dubi din ni endan ko mbiyetedo mala bagale janga non do l'école universitaire na gallu nyame mai o maya do konda ni wakati mo fawar joni hono ko faddete ko wodi chondi chondi bondi dum fadda wakati be murtino kambe l'école libe sappo lewru avril noni nene ne kay dum mayde makko de du fawar joni ni hono jango be lekko bandira makko dum on syndicat on na wona tokkiti gam batte hedde landi e hala kan enda nene ne kay tawonto dum tawa dum wona ko fa hande bandi min yey lando mbi ted Issoufou Garba latir kany on enda filleke hono ni enda
l'année surpassée il a été mis
tant de vitine de fête de yautin tonde do fi majun singama te tout lamdi do barol makko wiam du ko sandar meri warimo tato der mabbe anditama ko tawale tato ben pelludamo on tawam amma modo sandar meri on saleke fête de jamtino gendarmaji tati din min desi waytando amin to sudu kitandu dey dum hoji ne balla ko andudo hande no dum wori le Niger de goji gombe jeggitano saito nimbe burti kubi min durwa faato kita on wadi gal dun don tan watta ko barar sukabe wonbe no burtobe acce
pour revendiquer leur droit
nonni fedele duneten Amnesty International ka wono ko tewtudo gam batterinde de bibbe adamabe be kali on faabarjo andinor gombe bi ko watto himbe kemen jeego e chapande jeneyo ka en woni ko darna darnde hirsede kite mu en hirse be kirsama du konda elele noga jaade le duniyar le dumnaade sappo e jeetati kana woni faabarjo de do fedde holli wiide ke dun do ko wada hono dum yaari ciagal sanne sanne seni jeewama hono ko dumnaade di e sappo e jeddi rawtine nonni dum waddi ko faande be mi buyte gol majjundu ko hollani wiide ke leede fu puddi faamude hono fi on endan haanira non dum wona ko be burtini sappo lewru avril o endam ciagal mundu konda ni fa hande hono neddo latide secrétaire général mo Amnesty International on endam biteddo ko mi naydo o holli o wi nenne dum do no holla hono jippagol hirnyereji ko wona wada ele duniya non ni fa war joni ele habaruji di no tawadu konda ni fara or filla to enda tamu to enda wono ko wi a neddo yi amna milkin kino wono milkin kino o sikka o neddo bondo no fa wi a onangama dum non wono ko min noddi prefet mo departement sai o wi hala kalaka ka feore non taja fonda wono ko wada nani ko halani hono fa war joni bandi mi Alassane Kouzi Mohamadou ko landimo o wi takena Mustapha Mohamed.
C'est une histoire purement imaginée.
Wana hunde ko wadi non taja fonna ni non ko lati kaldo dum on dum darta. Anyaje do hali filamu de wanana hadde komseria tamu on de ni du dum wadi no fu police ji no kebanno habaru do majum. O hali filla sogeji kawji di filla de nagu di tamu. E andal amin no wodi sogeji es komseria tamu. Be jangi dum do internet no min jiri dum ni. Ko komser tamu on wurti fennude dum. Milkin kini do fu wani yi aka wadai du sogeji kawji di fillande nagu din jeyi deni min wonnomo kanko bindo habar no wurtina o ginandam mi jewtinto hunde non fami fama yala dum gonga
to enna jonka agadez kandu konna sadorma har filla ko darto ciede ndiyan ko beyda e le nyalade dum latake sadorma sanne sabu himbe je hebe lati non boye do majju sabu wala bawde majju no yittawi ndiyan da hebama e do pompi le galleji mabbe nenne ne ka dum do ko na sadorma waddi ko bandimi mbiteddo Anice Karimu yeyna toy gam batte famude no wonno himbe gonno mburi e do majju
Beidol cede ndiyam to pompiji bangeje dum moni nakele agadez beidi chadale lengurna mabedud.
Si inadmisi.
Deneto hali baje batake. Basu boko obidoru diyam laso tatimi sodi. Rafike yoran diyan dandu. Begidi pe nautoro pe deke cede du himbe. Bidoji didi yesu modon hemre e laso miyubi. Gandume pe beide cede diyam du agadez. Degonga himbe torrake.
On sufri si agadez.
Mohamed Abubakar hore jo fede jinganore pipe lady mo region vitende ADDC wadata holli metorgal bernde mun do majjum imo watta du dande yaade to ardibe ben.
Les jeunes ne veulent pas profiter.
Hana gan dum wadiri ni himbe tafata beedude cede diyam tinna burna himbe. Hana gacce himbe non amma gacce kampan diyan danno. Gomnati du der irni he bandun no hani watta hundukum gande diyam wala burna hoya.
To horejo ardido kampani kawjido ciottol diyam le Niger mo agadez be degol cede diyam golam wana ko wawanam. No lato tawte be jidi wujude nimbe non.
Les bonnes fontaines effectivement.
Do pompiji di no hani wi'e diyam yaadaki. Denne dum beede cede diyam hana gonga be beede cede diyam wuroji mabbe no be garata be beede cede majjan do to amin min daran no wadi fu ko watta irdu he bandun to fillo jango kadi
ginam nimbe no jamondira nde sador marafi diyam boydo hantata der agades
studio kalangu
gaya do radio faraa
lamba chapande jenay topere e tati fm tesawa
do radio tarmamwa lamba chapande jenay jeddi topere joy fm
birnin koni do radio niya
lamba chapande jenay jeddi topere joy fm belle yara
do radio dalul lamba chapande jenay e jeegom fm
studio kalangu
nawon tir yewtere men pinno hande en kalando filla gomnati leydi Niger le lewru mars yabindu hoji lawol gam batte tabintinde hono to burdino wada har filla kon darto jangobe lekkol jiabe leede kawtude ciede goti wetede imo wa on enda dum du konna wonno ko fawar joni hono kulle fuko tawa en endan leede hoji aadi taweto jomun yeyi fu laato hono leydi mudun ni raylata sumana hasan kanyon won ko yeyi himbe ben endan nan yewtere nde waddani min pirte fulfulde
kwato ujinaji lasu enayo jangobe Niger kame jeego e chapande jeddo e jeetato kono ga e go fu leede fereje juwi kame tato e chapande jeegom be fujju wana bene Burkina Faso Togo Mali Cote d'Ivoire e Senegal wonana no janga der jangirde universite Abdul Momini mo nyamey der hitande dubu jinaji didi e sappo e jeddi yaade dubu jinaji didi e sappo e jeetati de kido do kawjido jangirde universite den holli golli dango lawol imowa hoji wana wakati mun gollirte professeur Saidou Mamadou
no ici à l'université
minen do der université Abdou Moumouni miden nawtoro lawol gol amma sey to min jami der leede yasin leede be jangobe on gonno janga do to amin no be gadani be amin ben nonni minen du min gadanta be mabbe misali miden gollira jabaki ki ardibe jangirde den ko katami Burkina Faso arti den to go deki rawani be gaddani min dereji mabbe gan hollude min ko be joddini lawol
pour signifier cette disposition là
Naku to jangobe universite tawa wala burdi ndinol gonangol no wade chaka jangobe ben farchudi e kero kono kuna wadanta ganimbe fu. E yaro no hore jo gollal jangirde universite maunde monyamei onwiri sarusi ardake nder kingol labidi. Alassane Boubacar.
Il est prévu en ce qui concerne les lois.
Wi ino chede chudi dim peru dire. Amma min gala mi den gullire la wol gul. Keme jene ninon yobete lebi tatifu. Yaha wartaji mabbe. Enema mabbe kam fu e loktorore den to be garta be nyawtu wala ko min gatti ko feru diri jangobe leydi Niger ben he jangobe leede Yasin minen miden bawe bi ko min nati sigel imo wao amma no wodi to hani mojjini har ko darata labi hawju werirde jangobe ben gan dum wi'i ko sayto bibbe leydi Niger ben kebi lece na cuudi gina den ko be to kokki tawidu lece den na cuudi din gala banu kejora e leydi Niger ben sako be to kokki denne be leede Yasin dem bawa
Je devrais avoir des chambres à la cité.
Hore be jangirde université Abdul Momene mili ko cingol lawangol no wadan ko jangirde dem beydo.
E do do ko habru mi fulfulde tilifa Allah hewtene jangtonto habaruji fulfulde studio kalangu mi daccida on hawa waddan habaruji e dengal hausan kore. Be to do no sigili fa wadde demle korid assalamu alaikum mbalenta jangwadi.
Ketine sigilaji studio kalangu kadi totawa under duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum